Yo, Vivian, Gasol.
Mkuwa nimemnoki yoni pati ya shida ya chali yake na mpea advice nikiwish wachane. Haha, umiza moyo wangu kiambia beste zako gote ni beste angu. Nita
kichonga nga baby, ila mkutazama baby. Nita kichonga nga baby, ila mkutazama baby. Call me your secret lover, I'm your secret crusher.
Something you should know. I know your bro, he's my boy sana. Na nikimwambia najua tutakosana. Pale shopi mara kwanza nilikuwa nanga. Bro aliniambia madi usi cross hapa. Muwanga bad boy nikiwa na crew. Lakini meaning softy when it comes to you. Mama fuwa nilimpea chocolate na kadi. I hope ulizipato kishangani nani. Next time ukipitia baby cheza chini. Nitakohoa